marama kuliko kuzama. Huba lake limesha miri, moyo umepoa dabuda. Hanaga vurugu haji kusema, uyu mtuza wangu siri, tena menifunza adabu. Uko mlipo lalia situlia mkazamani, kwenye changu kiota muru akatulia wangu nyuni. Maneno yenu tiba, msafi haogopi mwiba. Napoteza wenu muda, bora nitulie. Hanevu ni kuna sihaba, yanipelekesha mahaba. Mkuta mkuta twapelekana. Cheche, 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 cheche. Zikipanda napoteza famu. Cheche, 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 cheche. Kia fununu cha kwako cha uvungu chata kichukuliwe na fulani. Na wala sitolaumu, kizuri kula na nduguyo, ila changu silete utani. Naliwa, naliwa sana mpenzi wangu, moyo ni kesha jenga kibanda. Na hata akitaka nyama na mpaya moyo wangu, tunaisha na nikanda. Maneno yenu tiba, msafi haogopi mwiba. Napoteza wenu muda, bora nitulie. Hanevu ni kuna sihaba, yanipelekesha mahaba. Mkuta mkuta twapelekana. Cheche, 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 cheche. Zikipanda napoteza famu. Cheche, cheche,
wenenge mua. Na kama unapendwa jasie mwali wenenge.